na yenge jimbo nyabo nyasi chakuzanyisa omuntu kwezi bidde kukumuwendoza mwana murungi ye mutaje dansanira kati awesu magira mumba mfude omukwano wa mutwale ngomurodi chafuta ono muzubira muyo nebikola maka luza kunze tebageza kukuzauza nalina yende omugu kwana mpumule era manyiti ke kuzudde kwa sembayo yenga nunya chingu murungi kwenina abiyo namwe murabo mwana ono na yenda bido walitegede nti nunkwagala mukwano nukikuna mukubanga nkwagala umuyo wanemedde kumpulira nkwagala na bido nawirabayo ndye nunkwagala oli murungi kyemmanyiyo bakusumbuwa kubanga bagala ondeka tuganze bo basumu kuganza abalina baddu bufumbo bawo bakutaye bakumukukuloza kaleza bube muvumu kuwa bukolera kyamundeke munonyeze ruddeyo ate nine bube erikyalina lina nkugamba wumu wezi gwa makuku gabangaza toyagala oŋŋambirawo sijja kulwangawo kuwenda bate bulifu kwejajamya jagala otuulumenyewo erinnya erebbi bagamba abalungi tebafumba bayenjera kati yekwaba bbulula abalungi bonna bwe balimbuuza nziremu anzeyo ono omulungi asanira abaganda ye mama buli musajja gulaba akanudde amaaso baagala ono gwe nninero wange ezammwe bazimemu abakanudde ebiso naye nabiddo wanditegedde nti nunkwagala mukwano nukikuna mukubanga nkwagala omuyo wanemedde kumpulira nkwagala nabiddo nawirabayo ndye nunkwagala kati mpulira bulungi nukulya mpulira njagala kwebuuza kwabo bugero bejjo nalidde wambuziza mbu kinalimu okugeja ngejerewanga otali emmere nema kyovaolabanga njagala bwezulanga naawe wazula koolidde nga kwenumuulira bomugejjo olwo kyeddiremu era otaase